Kumwala. Namba gumwala.
Wanji tata.
Mwana wa kitawo mwana wa ndu alirira sina sente zimpweddeke zimujanja bane kitawo simmanyi. Wewe nyinyi nakuwa sente nenzi wa musomero za school fees noziwayo. Owulira. Girojiwa na mwana wane waffe tuwakulira mwana atali wawo tuwakulira mwana bukojja.
Ee mwami.
Ha?
Obusungu bwangiri kyo obwoleso mwana okumugoba yekka. Yadde tumanyi nti omwana atakulira bukojja bwe. Wani mugambye nagenda ne sengawe bitu.
Iyo bagenda ne sengawe agenda ne sengawe nenze kye mugambye kyekyo.
Owaye nabwami.
Wanji mama.
Kato mwana ogendere wa sengawo. Mutwale omwana naye togendera mbutete yobo funa gomesi yange eri ne kitambala.
Ennyabo.
Mugende naye yangu wa mangu mangu.
Kale nyabo. Senga. Senga.
Atani oyo.
Nze nabwami.
Mubadde kyo mwana mulwadde.
Tata angobezza omwana.
Enagamba ati mulete wano.
Angambye nti nzije wano tumutwale.
Mumutwale nani?
Nawe.
Naye ne bitu ne yosamu naye yansobera. Buli wano gulumo omwana wanafuniranga olubuto nti mutwale wabitu. Buli anafunanga olubuto wakati mutwale wabitu. Ate nabwami njagala okutegeeza. Bwe tutuukayo ne bagamba nti omwana si wayo. Ojja kundaba nze. Linda gwe neyiweko ekigoye. Tambulirawo tambula tugende.
Mwana uno wabalo simulese kulwange njinyo bannemye nenze kitanga nyito wansula omwana alwala mbuzisa byenkola ne tata atodde ensimbi ziweze naye kyagambako oyo bolera omwana wabalo uno gomanyi
Tudiro mwalo yalezo mwana tumukube migo no mwana we mwana muzeyo omwana wawa ne wakwabula
omwana ate owawa nabula
naye aleero tujja genda ffekka kubanga nze amaaso agange ngeri gyegagizeegizeemu
hey.
Kabiite mwanje nazoono natalia yamanyi abaana abafaanana
ekyo kyekituufu kyeyogedde muyite
gambo wange natalia natalia
gubadde gutya
munnange
hey.
Wamutabani ene wa davidi mbubangu ate waliwo omukazi aleese omwana
davidi owafe wawano
hey. Omukazi azaguukidde mu kuyomba akati
hey.
Nze nange njagala njagadde nkuyite tugere tulaba omwana oyo
ng'omwana avudde wanze atannaba kubaako kintu kyonna kyonna kyendoota wano omwana ngazze ate oyo omwana si waffe wawo
anti wulirize nekikumbisiza gwomanyi abaana bafaanana nze amaaso gagizeegizeemu tugende ffenna
abaana okimanyi nti nze kennaatuukayo ng'omwana si waffe wawa ate nze natalia tommanyi nzenja muyomberawo amala batabulatabula maka ga mwana wa tumutunulire wano ewaffe temukimanyi nti nze mmala kuloota naabagambyeko nti naloose ng'omwana ajja kujja wano tugambye ate mulamu wattu otera okuloota ebintu mbituukirira ate oba bituukirira kati ono avuddewa gwe sinnaba kuloota
natalia ekyakwese ekyo tuba tukola kati tumale okukebera omwana tulabe oba atufaanana oba tatufaanana tumugobye amuzzeeyo kye tuba tukola tukebere omwana sooka okebere omwana
abaana be baleeta buli mwana anaazaalwanga nti wa davidi buli mwana anaazaalwanga ate ka enkizuula nga si wawa
abange
owange yolani bano abaana baakola ekigambo nga tusanyusa okulaba mukulu ondeetedde mukyono ye mukyala abange owange mulamu olowooza ono tazze kujjako musajja azze kuntwalako bufumbo bakadde abasemba nonye mulaba musegeega omukazi oguzza okunvuma zooga omulegeete tekujja kunvumya n'omwami wa muneera naawe zuukuka bulijjo mbeera wano mbeera mbuuza esente z'abazeeyo baani azirya buli lw'otuuka wano ensimbi zibuze kombe zibuze mukyala kkozirya mbadde ntiwano nga zaasunkuna waleese omwana nti nnamunkube ze buyonjo eyange tajja jijjuza abange bammala sijja kwolera siya muwalaawo oyogedde bubi limebujja obubujja lijjuze buyonjo tokiddamu tokiddamu ono omwana wammwe owulidde toddamu kwogera bigambo bifaanana bwe bityo kokuntuma kinaze kufumba sireese mwana ng'ate nnaggambye sikooye mwana naye nze kitanga nnyiita obunsula taatawo omwana bulijjo atumirwa talirinnyana wafaala bw'omusaayi gwe ne taata agambye akooyo bolera omwana wuuno osibulwawo nsula bangi abamulaba ku kyalo gy'ensula naye okulinnya ewaffe kululwa ekyalema obadde oyagala jeeyo yeebake nawe tombakira sazze kunvuma muwala lwaki obakira munno bw'otyo kunno muleka nnyonnyola ensonga ezamuleeta lwati yakwogera ng'omubakira tunaamanya tutya kwe kivudde okumugobesa omwana muwala naawe olinga oli agambye aleese mwana addeya ewaka tazze kuyingira mu bufumbo kukuyingirira toddamu kwogera bigambo bwe bityo munno muleka ayogera ebyamuleeta n'oyo nnabagambye taleese mwana lwaki taze kufumba eddyali oyingira nyabooka ŋŋende mbadde enkaddiye eddyayo liirino omuto oyingira
bwe nno mukyala nkulabye olinga omusiri yaani eyagambye nti nnootambula y'omwana owaana naye akuyombese omwana owange mbaddeerawo omuntu anyiigabaako wakoma naye gwonyiza osusiba endaba olinga agamba ti nno muzaaluke ate sikisobola muziro gy'ensula
owange gwe davi gamba gwe davi
wangi
tokiddamu okukyogera mu lujja wano ewaffe ewaffe wano bazaalukuka omwana omwana oyo kazitwogeza n'omuzaalukuka njagala okukakasa obeera ozaalukusa kitaawo oyo laniimu oyo gw'olaba ozaalukuse nze ssengaawo natali yanze gw'olaba omwana wa muntu kwezaffe wano obeera ozaalukusa ennyoko sikola sitiika oyo gw'olaba oyo tokiddangamu oba oty ono maama nti omuti okugenda ono agende n'oli azajja kufumba agende ono ayagala kutabulira tabulira ddala makaago gano siraba mugaso gwakola
ekintu ekinkete ekisinga okunyiga taata okunvuma nzireka nangire ng'ate n'omwana alina omusaayi gwe abadde angambye ndeeta omwana nzije muleke eno nzireyo nneebake omwana amunyiye mu maka w'ensula ng'ate antwalirira naye akikooye osaana ojjukire eno kino wansita eby'emisomo gyange byonna byalema ndyokumwagala walinga tolaba maama atombakira sazze kunvuma kira munno gwotyo mwala ojja kukulemya ensonga nze munnange nja kufiira ntambule kasita mujja wange mufuni sikyalina kyentawaanya wamma bamuzeeyi leka mbabuulire kintu ekinkeeta ekisinga okunyiga z'omwami waawa n'oteri gye yanyiga teyazaala omwana ebweru gyayita wano nga zaasukuna baleese omwana nti nnamukube zaate namugambye sijja mmolera buyonjo eyange etajja jijjuza
buyonjo gy'ogamba olinako ebbaatiryo naye nno mukyalo olinga limu eddalu bamaamaama ne taata kambabuulire mu nnyumba eyange nnina obuyinza mazima nnakizimba ng'era njesiga ebisenge biwera tewali ansumbuwa bwe nzaala omwana eyo ebbali gyempita oli waaleeta omwana ng'enjo ayingira ate naawaayo mbeera bwe wajja ng'oleese omwana ataata amukobya nanga olwaŋŋamba ssadda mu kwekunya n'akugamba bugambi nti enju yingira kyekyo kyennyini
muwala yaleese omwana
gamba muwala gwe bagamba muwala sizaala wagamba wangi sebo
andi twaze wano okumaliriza nsonga zammwe ezatuleese
sebo
ensonga ya mwana muno gyayogedde ogiwulidde esembyeyo kigambo kyagambye
kiwulidde sebo
ate oba kyakugambye okuwulidde ate katuulinda ki yingira wama natali azaze bubiri
kyoyogedde kyekyo kyennyini ayingira ate alinda
kiayingire
kuba bwe muli wano katimbazaala ekika kyabbamu ekika kigonjofu ate ekika kino omwattu kizadde bamma akyazaala abaana bajja ekyo nkibagambye temupapanga mwana abazaalwa abatakyazaalubwa mutuule mu ddyalyammwe mube bakkekamu kale mumulaba omwana obwenyi bwe n'obwa jjajjaawe tiwali kwawula naye okuddaawo mumugobaganye ekyo si kirungi n'ensebadduka
bwe katimbala bbirimbiira mu maaso namujuyo nfukire kacyayi omwana owange mbateerawo ebintu ng'ebyo tebikunkyayisa bamaamaama ne taata mwegendere obusonga ng'obwo tuba nkyayisa kale ne muveeyo mujja mu dduka obusonga ng'obwo mbububa tuyanye
muwala wange agenze n'agamba ensonga mbutewamugamba lwaki tewamugamba yali agenda kugalamiza kubi ali nawe kenyini ogenze n'ogamba afa abasajja batambulatambula ebbali n'otega akatego ko k'obaoteze obanga oteza akatego oba okwasizaako kakamuje oba kakolwa munno kamwanjulire nti munange ebbali eyo kenakwasizaayo akantu kange ku kigu olidde bannange nammwe mwenaabaliawo kyembalambira obanga okwasiza akantu kanjulire munno ogwoyina obuyinza mu maka tagenda kugalamiza kukuba toddanga awo kwemutyamutya wakati katugende eka ndoza mukyala nze omukyala tugende naye
mulamu mulamu wanyi leka tugende munange nemujja wange munatusanga
ate mulindawo ki naye mulamu ngeri gye mazze ne mukulu munnaffe lwaki soogedde emu nabo mbadde naki natuyisa bo kale nange katugende kambagoberere leero nno banna simanyi nakumanya wetandikira maama mukadde mukulu munnaffe
kumitambyangu nensooka okukugamba nga ne mukadde akyaliwo wano ewaffe wano tetuzanyirwako wano ewaffe
ate munange nonaffe tusisinkanye naffe tetuzanya
wanye
naffe tetuzanyira ddala ewaffe
maama nga tusisinkanye kale nno munange nja kuyita mbufunze wano ewaffe otubuuliza mu mitala ng'ena wano ewaffe waayolanimu tewazanyirwa nze senga wabbammwe mpitibwa nataliya ono abadde wano yesikola sitiika yammwe
nange maama nze bitulensi bittu
era mugenzi ok
wano kino nja kukikubbirako nga mukulu munna mugenza okujja wano nze nakedde bugezi nendootololayo lwaniimu oyo nendoota ng'omwana mumuleeta wano
amazima
era kyosanze nva okubagamba ng'omwana ki kaakati nze kaŋŋende naye mujja kubatulabira
bonnanaye
wabula abaana abo katugende
Mwana we mungu yingira Nibisengi viwela tewali asumbuwa Era wageza kageza kuyombisi Waleta kachanga biwawi Mnyumbe ya gendino uiza Nibisengi viwela tewali asumbuwa Kangende matize bonna bangi Moluna vao mbincha banyumia